Hezekiah 11 verse 1. Umoya wangiphakamisa wangisa esangweni lendlu kaJehova lasempumalanga elibhekene nempumalanga. Pheya ngasesivalweni sesango kwakukhona amadoda angamashumi amabini nanhlanu. Ngabona phakathi kwawo uJahazaniya indodana kaUziri noPhelathiya indodana kaBenayi izikhulu zabantu. Verse 2. Wathi kimdodana yomuntu, yilawo madoda aceba ukubi anika izluleko ezimbi kulomuzi. Verse 3. Athi, akuseduze yini ukuba kwakhiwe izindlu, lomuzi uyikhanzi, thina sinyama. Verse 4. Ngalokho profeta ngabo uprofete ndodana yomuntu. Verse 5. Umoya kaJehova wehlela phezu kwami, wathi kimi, yisho uthi usho kanje uJehova uthi, nisho njalo ninandlu ka-Israyeli, ngiyazi mina okungena emoyeni wenu. Verse 6. Nandisile ababuleweyo benu kulomuzi, nigcwalisile izidaladi zawo ngababuleweyo. Verse 7. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ababuleweyo benu enibabekile phakathi kwawo bayinyama, nawo uqobo uyikhanzi, kepha nina ngiyakunikhipha phakathi kwawo. Verse 8. Niyesabile inkemba, ngiyakunehlisela inkemba, isho inkosi uJehova. Verse 9. Ngiyakunikhipha phakathi kwawo, ngininikele esandleni sabafokazi, ngahlulele phakathi kwenu. Verse 10. Niyakuwa ngenkemba, nginahlulele emkhawulweni wakaIsrayeli nazi ukuthi nginguJehova. Verse 11. Lo muzi awuyukuba yikhanzi, nani aniyukuba inyama phakathi kwalo, ngiyakunahlulela emkhawulweni wakwa-Israyeli. Verse 12. Nazi ukuthi nginguJehova, ngokuba anihambanga ngezimiso zami, nezahlulelo zami anizenzanga, kepha nenze njengezahlulelo zezizwe ezinihaqayo. Verse 13. Kwathi lapho ngiprofeta, uPhelathiya indodana kaBenaya wafa. Ngase ngiwa ngobuso ngakhala ngezwi elikhulu ngathi, "Oh Nkosi Jehova, uyakwenza ukuba iphele insali yakwa-Israyeli na?" Verse 14. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 15. Ndodana yomuntu abafowenu, yebo abafowenu abayizihlobo zakho, na yonke indlu yakwa-Israyeli, bonke abakhileyo eJerusalema abashilo kubo ukuthi, dedani kuJehova, lelizwe linikiwe thina libe yifa. Verse 16. Thana ngabo, isho kanje inkosi uJehova ithi, noma ngibadedisela kude phakathi kwezizwe, ngabahlakazela emazweni, ngaba yindlu engcwele nokho kubo isikhashana emazweni ababehlakazelwe kuwo. Verse 17. Ngalokho thana, isho kanje inkosi uJehova ithi, ngiyakunibutha ezizweni, nginiqoqe emazweni enihlakazekelwe kuwo, ngininike izwe lakwa-Israyeli. Verse 18. Bakufika khona basuse lapho konke okuzondekayo kwalo nazo zonke izinengiso zalo. Verse 19. Ngiyakubanika inhliziyo ibenye, ngibeka umoya omusha phakathi kwabo, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yabo, ngibanike inhliziyo yenyama. Verse 20. Ukuba bahambe ngezimiso zami, bagcine izahlulelo zami bazenze, babe ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo. Verse 21. Kepha laba abanhliziyo yabo zilandela izinhliziyo zokuzondekayo kwabo nezilingiso zabo, ngiyakwehlisela phezu kwamakhanda abo indlela yabo, isho inkosi uJehova. Verse 22. Amakerubi ayesephakamisa amaphiko awo, namasondo ayeseceleni kwawo, inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yayiphezu kwawo. Verse 23. Inkazimulo kaJehova yakhuphuka phakathi komuzi, yema entabeni ngasempumalanga kumuzi. Verse 24. Umoya wayesengiphakamisa wangisa ngombono ngomoya kaNkuluNkulu eKalideya kubathunjwa. Wawusuwenyuka kimi umbono engiwubonileyo. Verse 25. Ngase ngikhuluma kubathunjwa zonke izinto uJehova angibonisile zona.